tena tazama, maneno ni matatu tu. I deserve this. Umenipenda bila sababu, ukanipa sababu ya kupenda. Heart so pure, you're a saint. Heaven's gift to me. My father anasema, a man is a good addition. Your mother ndio wapate wajukuu, ni lazima tusivunje mwiko. Oh, liwe liwalo, takuwa kwa amani. Bila mvurugano, we protect our family. Protect our family.
Liwalo na liwe, liwe. Liwalo na liwe, liwe, liwe. Liwalo na liwe. Liwalo na liwe. Liwalo na liwe, liwe. Liwalo na liwe, liwe, liwe. Liwalo na liwe. Liwalo na liwe.
Forever hold your peace, imechukuliwa serious. Harusi tumechukulia loan, but clearly they still don't pity us. Ati mahari mechunwa mahali, kwani fahali walifika siyo 50 plus. Hiyo ni issue tunaza solve, our love can speak for us. One father anasema, ni lazima tufuate traditions. Another father anasema hiyo ni dhambi, ju Mungu alimuonesha vision. Ila liwe liwalo, ntakuwa kwa amani. Bila mvurugano, we protect our family. Ila liwe liwalo, ntakuwa kwa amani. Bila mvurugano, we protect our family.
Liwalo na liwe, liwe. Liwalo na liwe, liwe, liwe. Liwalo na liwe. Liwalo na liwe. Liwalo na liwe, liwe. Liwalo na liwe, liwe, liwe. Liwalo na liwe. Liwalo na liwe.
Tukeshe mabega, kila mtu wako na baggage. Kiti ya therapist ni place poya kuzidump. Gasiki isha time fuko ikona damage. Ugali na maji pia ni food atwezi starve. Kituma wrong text, kudelete sio lazima. Kuna moto ineza washwa, mapenzi shindo kuzima. Nikifa God forbid, awezi njimu wa title deed. Another family, haita tokea, best believe. Yombo kiosha minta rinse, ni kuhelp kuosha jeans. Setting a good example for the kids. Wazazi pia ni lovers, they can kiss. Nenyeshe your expert. Is self-employed, makazi ni kuku please. Watu wenyu ni wetu na wetu ni wenyu pia. Through the line communicate, ukiona wana interfere. Geografia ikingilia, nikose kuwania. Bado ni nania ya kukuwania kihisia so.